bam phone bam keleme bam pita pe bam silibis never sampo manje bam pon ben kitchen me never to do this it does live me manje ngivukile ash manje ngivukile it does live me manje ngivukile manje ngivukile bam phone bam keleme bam pita pe bam silibis never sampo manje bam pon ben kitchen me never to do this it does live me manje ngivukile ash manje ngivukile it does live for me manje ngivukile ash manje ngivukile
ay 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 oh ay 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 yeah intani pume 1520 ay intani pume vutha ke babuza ukuthi bakwapi bakwapi bo kantabazi bakwaye bakwakwasho abangizwa intwani iphume 1520 intwani iphume vutha ke babuza ukuthi bakwapi bakwapi bo kantabazi bakwaye bakwakwasho sathila sababheka ngoba ekhuluma manje isikhathi sethu ukuthi nathi sizikhulu osizwa amandla manje makakhulu angeke phela sizodlala yilethi siphumelele kushini sisizama impilo nathi singabantu-ke sinazidingo nathi sinamaphupho ekumele siwafese ingakho sebenzi sibaniphambi sathula sababheka ngabekhulumi manje isikhathi sethu ukuthi nathi sizikhulu osizwa amandla manje makakhulu angeke phela sizodlala yilethi siphumelele kushini sisizama impilo nathi singabantu-ke sinazidingo nathi sinamaphupho ekumele siwafese ingakhosebenzi sibaniphambi angeke sodlalwa ngabantu nathi size ngomsebenzi angeke sodlalwa ngabantu ikithi phakathi asizeni angeke sodlalwa ngabantu nathi size ngomsebenzi angeke sodlalwa ngabantu ikithi phakathi asizeni angeke sodlalwa ngabantu nathi size ngomsebenzi angeke sodlalwa ngabantu ikithi phakathi asizeni angeke sodlalwa ngabantu ngeke sodlalwa ngabantu ngeke sodlalwa ngabantu ngeke sodlalwa ngabantu
bam phone bam keleme bam pita pe bam silikisa never sampo manje bam pon ben kijime nyabajulukisa it was live for me manje ngivukile ash manje ngivukile it was live for me manje ngivukile manje ngivukile bam phone bam keleme bam pita pe bam silikisa never sampo manje bam pon bengijime nyabajulukisa it was live for me manje ngivukile ash manje ngivukile it was live for me manje ngivukile ash manje ngivukile